Yabeka phansi yasekhala izinyembezi izinyembezi
Nomathemba
Nomathemba wangishiya zela ngiyedwa kunomathemba Nomathemba wangishiya Zela ngingedwa kunomathemba
mama
nomathemba
mama wangishiya
sikulile Zela ngingedwa kunomathemba
mama
nomathemba
mama
wangishiya
simnambi
Zela ngingedwa kunomathemba
simnambi
Zela ngingedwa kunomathemba
Sekolo nomathemba ngasaphala nencwadi encane
Buya nomathemba
Semnambi tu
nomathemba Buya nomathemba
ngasaphala nencwadi encane
Buya nomathemba
Semnambi tu
nomathemba
ngasaphala nencwadi encane
Buya nomathemba
Semnambi
Buya nomathemba
nomathemba
kodwa
yini saxabana
Oya no matemba,
as a palace,